haina maana kushindana. Kama ni mapenzi nitampata mwingine, haina maana kurumbana. Kama ni mapenzi nitapata kwingine. Na tukiachana, tumeachana, oh basi I'm sorry. Hakuna kupasha kiporo, I'm not your baby, oh basi I'm sorry. Tukiachana, tumeachana, no basi I'm sorry. Hakuna kupasha kiporo, I'm not your baby, no basi I'm sorry. Ati wabudi.